Yo. Sikiliza maneno yangu pata vitu adimu. Si wana kili chachu kama kipande cha ndimu. Nakata black wakati ndo rangi dimu. Najitama upe kumbo natumia cream. Then unaleta mitego, mitego ya nei. You my daddy babu G kushnei. Tell it D, yeah nipo on way. Nazitupa flow na flow azipotei. Kwenye mdundo niko sawa. Sendi milembe mindo chizi lopagawa. Kama lembe, mawenge dawa. Kama jembe, kata kiwembe tuende sawa. Mina roll kush, wana roll modo. Mruguru toka bush, Marcos Royal. Siku tus, matus ndogo ndogo. Siku tus, ila matus ndogo ndogo. Ina CV, sina HIV, MIC. Siachi mwana kama PNC. Easy flow ni me, Kelly D. From KC, mini master, Zeria master, the pig.
Tuna downloadi, kidigitali wote tuna downloadi. Hey, hey, tuna downloadi, kidigitali wote tuna downloadi. Say, say, tuna downloadi, kidigitali wote tuna downloadi. Say, say, tuna downloadi, kidigitali wote tuna downloadi.
Yo. Every day me in the hustle, every day in the flow. Me the best, say the nasu, me papasu ni so. Big way to a pest, now a tupo kacho. Fed slate, cause in the cup in my flow. Haraka na baraka mushe. Kwenye chachi za mashaka, kuna kambi za stare. Ostas, JJ, busoma kawashe. Onye kwako DJ. Toa boringo, yoni goma ye waze. Kwa shima ye morogoro, ndo mana nipo apa. Number one, na wacheza shangororo, na wachapa. Big rapper, nipo wima kama robo. Aki ona papa, danger. Hatari kama mimi, mbumbumbu na backbenger. Tamambia nini bondia, hausi sura kwenye mchezo ngumi. Anaribu sula na manundo kumi. Nina CV, sina HIV, MIC. Siachi mwanya kama PNC. Easy flow ni me, Kelly D. From KC, mini master. Zeria master,
tuna downloadi. Kidigitali wote tuna downloadi. Hey, hey, tuna downloadi. Kidigitali wote tuna downloadi. Say, say, tuna downloadi. Kidigitali wote tuna downloadi. Say, say, tuna downloadi.
Yo, mi nafanya vitu, vitu mike kwenye Tasnia. Vitu visidharirike, vitu viwe kama nia. Vitu amani kwa wa Tanzania. Vitu viwe burning kama spear. Kwenye viboko mini boko haram. Boko majini, boko Dar es Salaam. Boko mwenye Johnny Azam. Mini boko mwenye kiboko timam. Dunia roho mbaya na nzuri wote watu. Wasio na haya, haya wani ni viatu. Mbuzi amezi chatu. Mbuzi ni karata so kwenye karata tatu. Anoga, nimenoga kibantu. Kaka juma nne, dada pili na tatu. Nikikata, nakata katu katu. Chafua moja buone, mina chafua tatu. Nina CV, sina HIV, MIC. Siachi mwanya kama PNC. Easy flow ni me, Kelly D. From KC, mini master. Zeria master za pay.
Tuna downloadi, kidigitali wote tuna downloadi. Hey, hey, tuna downloadi. Kidigitali wote tuna downloadi. Say, say, tuna downloadi. Kidigitali wote tuna downloadi. Say, say, tuna downloadi. Kidigitali wote tuna downloadi. Hey, hey.
Kidigitali once again. Red on, red on. Yo, yo, tuna downloadi. Hey, hey, tuna download. What up, right, right, tuna download. Woo! Yeah, big boy Kali D. Hyper Records, yo. Red on and a big. Kali D, Kali D. Anoga. Wait, wait, wait.
Tuna download it. Kidigitali bote tuna download it. Hey, hey.